mbahaye ikaze mu kiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga kwijwi rya Amerika ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi n'ikiganiro cy'ibyishimo kuri bamwe muri mwe muri bubone agasaro kaburaga kakaba kagarutse mu muryango. N'ikiganiro ntuye ababyeyi bose babyaye kubera ko urukundo rwanyu rutagereranywa. Ngituye kandi abana babyawe, murumva mu kiganiro umwana wakuze atagira ibyishimo kugeza naho yibajije niba azagira uwo yita mama, yanamubona bikamugora kubyumva, ariko urukundo rukamuganza amarira akamusaba mu maso, amarira y'ineza n'urukundo. Ni nayo umwe wundi muri mwe warumaze imyaka 28 ataza amakuru ya musaza we.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Muribuka umubyeyi waje hano mu kiganiro atubwira ko yatandukanye n'umwana w'uruhinja dore hashize imyaka 28. Marie Claire Nyirahabimana yatubwiye ko uwo mwana yitwa Denise Urujeni, yarahetswe na nyirakuru bageze hafi yo kuri base bahunga. Umugiraneza amutwaza uwo mukecuru. Kuva icyo gihe ntarongera guhura na nyina Denise Urujeni n'imfura iwabo. Nyina Marie Claire Nyirahabimana atuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi. Mu kiganiro yatubwiye aho akeka ku mwana we yabaherereye.
Twakundaga kumwita Chinette. Twari dutuye ikabuga, tukaba twarahunze turi kumwe na nyirakuru ari we umuhetse. Tunyura mu nzove, ndumva baramumwakiye hafi yo kuri base. Haje imodoka irimo umukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri. Na mwanya urimo muri iyo modoka abwira nyirakuru uwo mwana ko icyo yamufasha ari uku yamubwaza uwo mwana. Iyo twaje gukurikirana dusanga uwo mukobwa wa Musenyeri aba mu nkambi ya Enera. Hanyuma muri iyo nkambi ya Enera rero ngo hayigeze kubamo imvururu, bateramo gerenade. Uwo mukobwa witaga umukobwa wa Musenyeri yitaba Imana n'umupadiri ngo bari kumwe yitaba Imana. Uwo mwana Urujeni Denise ikaraza amufashe ku rutugu akaba ngo afiteho inkovu. Hanyuma rero iyo nkambi imaze gusenyuka rero ngo ushobora kuba yajyanywe n'umuryango witwa kwa Bugira Imfura, bahoze bafite imprimari hano mu Rwanda. Umuryango wo kwa Bugira Imfura akaba ariwe bari kumwe n'uwo mwana.
Bari mu Rwanda cyangwa se bari mu kindi gihugu?
Umudamu wa Bugira Imfura atuye hano i Kigali hariya mu Gakinjiro hafi na Banki Populaire. Abakobwa b'uwo mukecuru ngo nibo bafite uwo mwana.
Agasaro kaburaga.
Mu gushakisha aho Denise Urujeni yaba aherereye, birumvikana ko twagiye gushakira mu muryango wa nyakwigendera Bugira Imfura kugira ngo twumve koko niba uwo mwana uvugwa ko yaba ari mu Bufaransa, niba bamuza hari koko. Navuganye na Epiphanie Mukamanzi, umwe mu bakobwa ba Bugira Imfura atuye mu Bwongereza.
Muraho neza, mwiriwe kandi Banyarwanda bose aho muri Venice. Urakoze kumpa umwanya wo kuganira nawe. Nitwa Epiphanie Mukamanzi, nkaba ndi uwo mu muryango wa Bugira Imfura. Twumvise ikiganiro wagiranye n'uyu mubyeyi Marie Claire Nyirahabimana. Birababaje umubyeyi kugira ngo ate umwana we, byo biteye agahinda kandi turumva agahinda afite. Ariko ikibazo twagize nuko amakuru asa nkaho atanga nta hantu ahuriye n'ukuri. Kubera ko we yatangaza avuga yuko umwana we Urujeni Denise yatwawe n'abo kwa Bugira Imfura, kandi twebwe rwose abo kwa Bugira Imfura nta n'umwe wigeze aba mu nkambi. Usibye no kuvuga ngo iyo nkambi yariyo, ntabwo twigeze tuba mu nkambi, ku buryo nta hantu dushobora kuba twarahuriye n'uwo mwana. nibyo koko hari murumuna wanjye wa mu Faransa ariko afite abana be kandi nta wahisha umwana murabizi abantu babafite abandi bantu bari babazi mu Rwanda babanye nabo ku buryo izo nkuru rwose avuga nta
hantu zihuriye n'ukuri. Ariko mvugana na Marie Claire Nyirahabimana yambwiye ko yigeze kumanuka ajya hari i Kigali hafi y'agakinjiro ahura n'umubyeyi wanyu amubaza niba ayo makuru yaza amubwira ko azamubariza ku buryo yajyanye ikintu gisa naho yaba koko umwana yarahari. Kuba yaravuganye n'umubyeyi wanyu ayo makuru umwana ya ishakishije mu urayatohoza musanga kuko yarahageze baravuganye
nibyo koko umubyeyi baravuganye umubyeyi yaraduhamagara atubwira tumva rero iby'inkwambi byo ntabyo yamubwiye ko ngo hari umwana mu bantu kwa kugira imfura baba mu Bufaransa bamufite none haradutelefonnye arabitumenyesha twebwe icyo twamubwiye ko ibyo bintu nta bitari byo kandi ko nawe abizi hanyuma aratubwira ati yewe ati noneho ati nta wamenya ati kuko ibintu bigeze ahangaha atishobora kuba ari iby'abantu babatekamutwe kuko twumvaga nta hantu bihuriye ariko noneho ntabwo yongeye gusubirayo yagiyeyo rimwe gusa ibyavuga ngo yagiyeyo kabiri ntabwo ari byo yagiyeyo rimwe gusa umukecuru aramubwira ati nzabaza aramuterera udutelefone rwose aratubwira ati hari umuntu urimo kuvuga ngo hari yatakaye umwana we yaratakaye kandi nitwe tumufite urumva turamubwira umukecuru se uwo mwana yaba ari hahari abandi bantu bose batuzi niba bazi ko hari umwana uba mu muryango wawe ugira imfura utari uwacu nuko hanyuma turabyihorera ubwo rero kuva inkuru zimaze amaze kuyitanga hano kuri radiyo kandi ni radiyo yumva n'abantu bose baratuzi rwose uwo mwana avuga natwe twifuza ko yamubona banahura ubwo rero rwose tumwifurije amahirwe kugira ngo abone uwo mwana kandi tumwifurije kuba akomeye Imana rwose imufashe hanyuma uwo mwana aboneke ubwo wende yashakishiriza ahandi bwaho urakoze kandi kuduha akanya nuko twifurije rwose ineza abo babyeyi kandi n'uyu nguyu rwose waduhamagaye nawe tumwifurije neza mu kubamere
urakoze cyane Epifania mu Kamanzi kwa waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga kugira ngo ukomeze Marie Claire Nyirahabimana ushakisha imfura ye Denise Urujeni niba nawe wumva ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga muri aka kanya ukabutuye ikabuga ukaba uzi umuntu ushobora kuba yarahatuye yitwa Bugira Imfura niba uwo Bugira Imfura ashobora kuba yaragiye mu nkambi ya Intera mu cyahoze kitwa Zaire ashobora kuba ari we ufite Urujeni Denise mwese mushyira hamwe dushake ako Gasaro Kaburaga Denise Urujeni mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Agasaro Kaburaga kabonetse
Hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ku cyumweru gishize mwumvise inkuru y'umusirikare imyaka 20 niyo yari afite ni 94 yari umujandarume mu gisirikare cya kera Forces Armées Rwandaise yitwa Vice Ntihabakubaho mushiki we Clarisse Ayishakiye yatubwiye uko batandukanye yatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya
baburanye 94
byagenze gute kugira ngo muburane
bo we yari umusirikare yari umujandarume mu gisirikare cya kera urumva ntabwo yabaga mu rugo nyine intambarira ba rero turahunga nyuma nyine abantu bakajya bava muri Kongo bambwira ko ari hari aza no kujya twandikira amabaruwa ariko kuko nari umwana mu muryango wanderaga nibo basomaga izo baruwa nyuma rero nza kumva ngo ari muri Zambia uwampaye amakuru nyine yambwiye ko ari we yari yamusize ariko yaje no gupfuma umuntu wampaye amakuru.
Twashakiye muri Zambia nk'uko ahishakiye abitubwiraga, dushakira muri Malawi, muri Afurika y'Epfo ndetse no muri Congo turaheba, ariko amakuru ya mbere twayahawe n'umuntu uri mu Rwanda nawe aduhuza n'undi kugeza tugize kuri Vincent Habakubaho. Amakuru yanjye ni meza. Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi ry'Amerika, nkora ikiganiro Agasaro ka Buraga. Nari nguhamagaye kubera ko umushiki wawe yarampamagaye yaje mu kiganiro nkora cyitwa Agasaro ka Buraga, arambwira ati rwose maze imyaka 28 ntavugana na musaza wanjye. Barakubuze ati rwose ushoboye kumushakira ukamumbonera ukamusuhuriza ndetse byanashoboka ukamuha tukavugana byaba ari byiza. Iyo niyo nimero yanjye. Uyu mugabo Vesa Habakubaho agiye ku rutonde rw'abantu twabonye mu gihe gito hano ku Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga, kandi bari bamaze imyaka myinshi baraburanye n'ababo, hari hashize imyaka 28 ataza amakuru y'iwabo, nabo nta makuru ye bazi. Nahamagaye Clarisse ahishakiye mubwira ko musaza we namubonye, nimwumve uko yabyakiriye.
Mana nukuri mana bitewe n'ibyo mama aracyariho, mana we nukuri mana yo mu ijuru ishimye, mana imana ibaha umugisha, mana yo mu ijuru nukuri mana yo mu ijuru iguha umugisha, iguha umugisha mana. Nenge narabivuze ko imana iramuka imuje na mwene mama nzapfukama nkayishima, nukuri mana ihabwe icyubahiro, mana we irandenze, irandenze kuko imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi cyane, irandenze kuko ntabwo nzi ikintu navuga kuko imana yo mu ijuru kuko ni ibintu nsengeye imyaka myinshi, mana ni ibintu nagiye nsengera na ibyifuzo byanjye, najugunye impapuro mu mashyamba nuko ngiye gusenga avuga ngo mana umunsi wambuje na mwene mama mbere nawe ijwi rye ntagushira, ariko imana yo mu ijuru iguha umugisha kuko niwe ubaye inzira pe, kuko naciye no mu nzira nyinshi byose birahanga imana ishima.
Ni byiza ubwo wishimye, ibi ni byo bigaragaza ko radio Ijwi rya Amerika ifite impamvu koko yo kubaho.
Kuri mana yo mu ijuru izibashyigikira, nagiye numva ikiganiro cyanyu kenshi no ku cyumweru nari nabumvisha itangazo ryanjye ricaho, ariko imana yo mu ijuru iguha ishyigikira Ijwi rya Amerika rwose, ntibaza gushyira kimwe cyatuma rihagarara kuko riradufasha cyane.
Nibishoboka uraza kuvugana na musaza wawe, cyo wifuje imyaka hafi 28 ishize urakibonye.
Murakoze pe, murakoze rwose banywa ku Ijwi ry'Amerika, Imana ibaha umugisha. Niyo wo mu Rwanda wankuje namwe, Imana imuha umugisha mwese, Imana ibaha umugisha, mbese sinzi ukuntu nabivuga gusa Imana ibaha umugisha.
Urakoze cyane.
Agasaro ka Buraga.
Umwana abaho gute bupfubye kandi afite umubyeyi? Igice igisigaye cy'iki kiganiro ngiye kugiharira umwana umaze imyaka 6 atandukanye na nyina n'umwana w'umuhungu witwa Tony Nsanzabaganwa. Yavuye aho yari atuye mu ntara ya Bubanza mu Burundi, muri komine ya Gihanda ku ibarabara rya 12, dore hashize imyaka hafi 6 yabanaga na nyirasenge uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse. Nyina w'umwana yitwa Sandra Kamikazi, yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi, atuye i Kigali mu karere ka Kanyinya, akagari ka Nzove. Nimwongere mwumve gato uko yavuga uko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda, twarabanaga Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye i Burundi, kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nza gutaha musize, nza kongera gusubirayo ndamufata turazanana, tubana nyine kimisagara ariko giye kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo yarari mu mwaka wa gatatu umwana ndamufata ndamujyana hari 2006
uramujyana umujyana hehe mu yihe komine mu yihe ntara y'u Burundi
ni mu ntara y'Ububanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12
none se umushubije yo wamuhaye nde
yari iwabo kwa sekuru n'imirasenge uvukana na se kuko papa we yitabye Imana
hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda
njye ngaruka mu Rwanda
agasaro kaburaga
mwabaye benshi mwadufashije kugira ngo tugere kuri Space Joyeuse ntabwo atuye muri Amerika nk'uko Sandra Kamikazi yari abiza ahubwo atuye mu gihugu cya Suède yambwiye ko afite Tony nsanze baganwa kandi ko ameze neza
oya nibyo gose tonarahari ni umugabo umumama natwe twabikeneye kumenya amakuru yiwe
yego
ariko ukuntu yabuze umwana sindabyumva kubera ko mu rugo arahazi aho yamusize yaramuza amusiga mu rugo kandi yarahatuye yarahazi ni wowe wenyine ahubwo wari gushobora kumenya two ntitwari tuzi aho tumushaka yari yaza mu rugo rero aba yaramenye amakuru ntiyari kurinda guhangayika niwe yihangayikishije kubera ko hatuye aho yatuye yarahazi aho yamusize yarahazi ababyeyi barahari bari kuba bamuhaye amakuru yiwe
yego
nayo twe twaragerageje turamutuma ko dushakisha tumenya ahantu yaba atuye kugira ngo kame mu mwana muramutse
yego
turabura naravugana n'umwana nkamubwira nti tuzaje mu Rwanda turabe kutabona mama wawe n'umugabo akuze
wowe ntabwo wifuza kuba wavugana nawe kubera ko nabahuza mukanaganira ukamubaza amakuru n'abakakubaza amakuru ukabanza ukamubwira amakuru y'umwana
oya amakuru yewe turayakeneye nge mbaranza no mu Rwanda ahubwo mu Rwanda ni mu rugo urumva sinarenga n'uko yakenera twanamora ko ndamora naje n'umwana none namubwiye ngo aze tugendeyo ndumva nko muri Juye ashobora kuza umva rero twanakuhura twavugana nani yaba nafite na WhatsApp tukavugana nawe cyane usenga ni inshuti
maze kumva ibyo Sandra Kamikazi yambwiraga n'ibyo Space Joyeuse yambwiraga numvise ko kugira ngo tunisanze baganwa tubonye tumufashe gukomeza gukurira ahantu hatekanye nahuje Sandra Kamikazi na muramukazi Kigali yego ngaho ni musuhuzanya rashize iminsi myinshi mutabona na Joyeuse nawe uri muri Suede suhuza Sandra
Brown Dudu
Siminsi mwishi cyane
kuru umeze ute
ndashima imana mwembese
natwe tura
makungu wawe
mungu wawe ara
arabashakishije narababuze
kuba ngiye kudushakisha kandi mu rugo hazi Duzu
kandi barambwiye ko mwagiye
no kwa mutama nabo baragiye aho umwana wamusize aho baracahari
twebwe rero
ni njye wagiye ntabwo ari bo bagiye
None se amakuru namenye bambwiye yuko mutakira Burundi kandi nta nzira yari hari yo kunyuramo
uwo yari yaguhaye amakuru wari kuba
wese yari afite neza buriya
kumviriza ati umwana ari hehe byagenze gute
umva
yari bayi byinshi bawe nyine
umva shoye
umwana baramugutwaye kandi dukunyuranya umwana batamutwaye ari uwamusize
ariko se banzu nyumve kwanza ubu nashizeho n'umuntu ushakishirizare ari nawe baramushakishije ngo baramubuze abagombaga kumpa amakuru bambwiye ko nta makuru bafite ngo baramushakishije baramubura nanjye rero ndangije nshaka izindi nzira zanjye urumva njye ntabwo nagombaga gucika intege kuko njye nari mfite agahinda k'umwana wanjye wumve nawe uri umubyeyi sibyo umwana ni uwa twese sibyo
umviriza Dudu umwana waramuzanye
umufite uruhari nanjye mufite uruhari
Dudu uretse na wavuge
waramuzanye uramujugunya mu rugo ubwo ntiwagaruse kureba ngo ubaze amakuru ye kugenda kuvuga nk'aho basaba gutwaye umwana urumva ari gusebya abantu umwana twarumuje turamurera
none ubuze ariko reka mbanze nkubaze Joyeuse
mwumvikane Dudu reka banza kusobanurire hanyuma aho kugira ngo umuvugiremo narangira kuvuga nawe umureka avuge kubera yuko ibyo arimo avuga ni ibintu ukwiye kumva madame Joyeuse
nyenyenyere kumubaza ni icyatumye agenda kushakisha umwana mu majwi ya Amerika kandi umwana yamushize mu rugo ntibimutse ni hahandi bari aho yamusize nawo ntabwo yagiye ngo agere yamubure dore kuva mu 2000 ndakanga hamugeraho none yagiye kumushakisha COVID sejo bundi ntabwo yari yamuhuze n'uwo yaramuhaye amakuru ye rwose tuse none iwabo barimutse bose baragiye kuvuga nk'aho umenge bamutwaye umwana kandi ari n'uwo wamusize
Sandra
Karame
urabivugaho iki ibyo kubwiye
yewe nge ntago nanze ko yandirete yarakoze Imana izamuha umugisha ariko nge rero kuba ndakarengo nuko nagiye ku ijwi rya Amerika ese umaze kumva amakuru yuko umwana wawe ntaho hari ngo bagiye batakihaba ari nkawe wakora iki ukabaza amakuru yewe buri muntu wese akakubwira ngo amakuru ye nta yazi n'imyaka ishize imyaka
12
kugira ngo byumvikane neza Sandra uyu muvugana madame Joyeuse niba ni nyirasenge wa Tony ni ukuvuga ko avindimwe na se wa Tony mwana wawe ni ukuvuga ko n'amaraso ye umwana afite n'amaraso ye uravugana n'umuntu wareze umwana akamurera mukunze kubera ko ari uwe musaza wamaze kwitaba Imana ikibazo nakubajije nange ubushize nakora kubajije nti iyi myaka yose ishize kuva umwana yagenda byagenze gute kugira ngo ntubaze amakuru ye umwana ababyeyi bose base uwatoni bari mutse ntibakiba mu Burundi byagenze gute kugira ngo ntimushobore kuvugana
ngaho mumbariza ubwo nta n'umwe nareze umwana wenyine na nyina naramureze nawe naramureze amutwite none aramubyara aramusigira aragenda aragaruka aramunyiba aramutwara none aca munzanira afite imyaka 11 atarigeze amushyira no mu ishuri aramuterera nta n'ubwo yambari none muva kumutwara ngo murere nkamujyana iyo ndoye ushyigize se gukora n'iki yawe ko ntabwo yari ambereye ngo ntuyaha nze uzashakira aha uya ntabwo yangishije inama rwose wumva rero ntiyavuga ngo twaramutwaye umwana oya umwana naramureze uko natekereza kumurera nk'uko nawe ubwiwe nari murezi niyo ashakaga kuba nari murezi kandi arabizi ko abana b'umbarenze ari benshi
Sandra urimo uravugana n'uwareze Tony mukanya wavuga gutinda gushimye kuba ndereye ubu kuba uvuganye n'umuntu wagutwariye ikibondo wibarutse akaba gikujije urumva umeze ute duhera aho ngaho hanyuma tu karame
banzo nyumve sibyo ndashima Imana pe yarakoze ariko ari kuvuga ngo ngiye namujugunye uyu mwana arandeshiye cyane rwose ubwo ndumva nguye mu kantu urumva barandeze ndi umwana mutoya natwaye inda ye mfite imyaka 14 urumva
yego
ndumva nta byinshi twakwirirwa tuvuga kuko hari ibindi urumva nareke kumbeshyira ngo njyewe umwana namutwaye afite imyaka 12 uri kumva umwana arambwiraga arashaka kujya kwiga iwabo yari ari mu mwaka wa gatatu umwana koko ndamujyana icyo kumbwira ngo naramwibye wowe wakwiba umwana wawe ute nabonaga ari muri famiye ye nta kibazo urumva ngiye umwana namutwaye nk'umutwaye iwabo ndumva naramujyanye afite imyaka 12 naramuvanye afite imyaka 3 urumva nareke kumbeshyira rero ahubwo ndumva nguye mu kantu biranambabaje
gusa
Imana izamuha umugisha kuba yarandereye ariko kontereruka ngo njye nataye umwana niba yarandeze muri icyo gihe nari umwana nanjye ntago nari nsobanukiye ubuzima bwo hanze nahuye n'ibizazane urumva
yego ni byiza kubivuga kandi birumvikana ko nawe wari muto urarirwa
yarakoze imana imuhumuriza
madame joyeuse ibyo sandra avuga ni byiza kumushima ibyo sandra avuga birumvikana umwana kugira ngo arere undi ntabwo byoroshye wabafashe bombi urabarera urabakuza nako nabyita magingwa ya wakoze n'akarusho kugira ngo Tony umukuze naramubonye nabonye ari umusore ushimishije mwiza kuba uyu munsi ubayeho nta makuru ya nyina waruherutse ukaba uvuga uti Tony arakuze avuganye na nyina ariko kuba ushoboye kongera kuvugana na muramukazi wawe byo urumva umeze ute
ngeze ntabwo mufate nk'umuramukazi wanjye mufata nk'umwana murumuna wanjye
yego
kubera ko ntabwo ari musaza wanjye wamunyeretse ngo avuge ngo ni uyu yaraje musaza wanjye yarapfuye ariko ndakitegereza ngo n'akana gato ndabaye rwose nta umwana uko biri kose akaba yemeye kuza mu rugo twamwakira nk'ababyeyi nibyaguruka akagenda namubwiye nti guma hatudu uraja ariko yumva ari ngombwa ko agenda ni umwana azamujyana muzana aramutwara agaruka n'igihe yari agarutse rero amutwaye kongera akamugarukana nanone yambaye ati birananiye mufate ariko nakubikora ko yari anamutwaye atambariye rero ko amakosa yo yari ayagize iyo myaka yose yaciyeho twarashakishije hirya no hino natwe tumenye amakuru ye narabaza umwana ariko nta wundi mwana muvukana nta wundi mwana wabonye akambwira ngo narangwa hari uwundi mwana none nta uvuga ko ufite uwundi muvukana washamushakishije tunari narabaye ariko washakishije mama wawe tugenda mu rwanda tumushakishe urumva rero ahubwo nabwiye ntiwari kuzita kumutora kuko urazi ko nyina w'umwana ni umwe kuko byamera kuza abantu akora amakosa hari amakosa y'ubwana hari n'amakosa yandi ya irisponsabilite ubwo si iye ijye sinamenye ko ndikarishije kuko ntabwo nabanye nawe ngo mumenye uko byagenze ariko ntabwo nimenye ari nyina cyangwa gusa ni uko yari ihenze kuvuga ngo baramuntwaye ko twamutwaye twahuje twategereza umusigane ariko nanjye nyine ntazi icyo nkora
we ntabwo ari kugenda ngo usige umwana kandi magingwa yabirumvikana ko mu gihe wari ufite umwana
umwana yenda gushaka ubwo rero ubwo ndabakontakite ye mwavugana narinze ngo araza hano ntiyaje ubwo nawe kontakite mukavugana noneho mukamenya uko muvugana nyine
yego urakoze cyane ariko mbere y'uko ugenda nagira ngo nongere ngushimire ababyeyi nkawe yo mbabonye hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndabashimira cyane kubera ko ukurera umwana ukamukuza kandi namenye yuko ufite n'abandi bana urera ukarerera isi urerera n'u Burundi ndetse n'u Rwanda abantu nk'amwe b'abanyampuhwe b'Imana bakaza hano mu kiganiro mbonera umwanya wo kugira ngo mbahe umwanya mukwiye nk'ababyeyi mbashimire mfatanye n'abandi babyeyi babumva ijwi ry'Amerika tubashimire tubafate mu mugongo tubabwire ko mwakoze akazi k'indashyikirwa ariko mbere y'uko nagenda n'ubwo bwose yagushimiye ko wamurereye nagira ngo nongere mp'ijambo Sandra fata kano kanya wongere uganire Joyeuse utiyita muramukazi wawe ahubwo wiyita umubyeyi wamumenye ukiri umwana ukiri muto yawambwiraga ko yakureze kandi ubimushimira wongeye kumubona nyuma y'imyaka irenga 15 mubwira icyo ufite ku mutima
soya ndagushimira Imana iguhe umugisha warakoze kundera no kuri wambereye umubyeyi mwiza nashobora kuba naragukoreye ikosa washatse no kushyira mu ishuri ndakwangira kuko n'ubwana bwari bundimo nayo nzi yuko umuntu abaye umugore atongera kwiga ndamushimira Imana iguhe umugisha warakoze ni ukuri Imana igutegurire inzira ikujyana iyerekwa Imana iguhe umugisha ariko mbabarire rwose kuko mutwara nta n'ubwo wari uhari ntiwari ubizi ni papa wamumpaye ndamusaza wawe ari sibyo ntago ari ubizi pe njye nta n'ikosa ngo ushyiraho kuko wambereye umubyeyi mwiza pe ntago uri umuntu mubi uri umuntu mwiza Imana rero izaguhe mbere ibyo wakoze kandi guhundagazaho imigisha myinshi uri intumwa ya Yesu Imana iguharurire inzira ikujyana yereka nta kindi wifurije.
Madamu Joyeuse, ayo magambo na magambo akomeye cyane umwana akubwiye akeneye yuko nawe umusubiza kugira ngo umuhumurize nk'umubyeyi.
Ngewe umutima umutima nari mfite bwa bundi n'ubundi ngo ngifite. Icyo nari nifuje kumukorera n'ubundi nakimukorera kubera ko umuntu agirwa n'ubundi kandi rwose ubufasha bwanjye nawe ufite urumva ni musaza wanjye. Rero azanyegera mbarira uko bimeze n'uko n'icyo akeneye noneho tukimukorere usinzi ryenyine noneho nzagikorana n'umuhungu we.
Sandra, amagambo nk'ayo ngayo y'ineza uyakiriye ute, ubyakiriye ute mu gihe turimo dusoza?
Jyewe ndishimye cyane rwose. Ni ukuri Imana imuha umugisha ajya ngumana umutima mwiza. Jye nta kindi namwifuriza,
nagira ngo mbashimire rero mwembi uko muri babiri ya Joyeuse na Sandra Kamikazi. Mbashimire mwese kuba mwafashe kandi ukanya kugira ngo muze mu kiganiro Agasaro Kaburaga, cyane cyane wowe Sandra Kamikazi kubona waratwitabaje, nawe Joyeuse ukuntu wanyakiriye. Nzi kugira akazi kenshi ariko ugira urugwiro. Ndabashimiye cyane mwese, mugira amahoro y'Imana. Urakoze cyane.
Sawa muroti mwana.
Ngahukomera.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Ndahamya ko icyo mwese mutegereje ari ukumenya uko tuninsanze baganwa ya byakiriye. Icyo nakoze cya mbere ni ukumuhuza na nyina Sandra Kamikazi kugira ngo baganire. Igice cy'iki kiganiro nicyo cyatumye ikiganiro cyose ngitura ababyeyi bose babyaye. Tony, umwana wawe umaze imyaka utabona, nawe ari hano kuri telefone. Tony, vugana na mama wawe Sandra ngo umwana wawe.
Ninde hano hera ariko urameze neza?
Yo yandi Tony hove. Amakuru Tony, Yesu we Imana ishimwe Tony, kuba nongeye kukubona. We imyaka ni myinshi cyane Tony, urakomeye cyane, nange ndashimiye Imana pe.
Madamu Sandra na Tony, mukanya ngiye kubaha telefone kugira ngo muvugane. Nta muntu ubumva, nta muntu uri hano ku ijwi rya Amerika ubumva, muvugane nk'ababyeyi n'umwana. Nagira ngo gusa mbahuze, wumvise ko uwo muvugana ari umuhungu wawe Tony, wamwumvise uramumenya? Tony, nawe mama wawe uramwumva ukumva ari mama wawe, ijwi waryibutse? Biragoye gutahura, hashize imyaka myinshi.
Yego.
None mbere y'uko mbareka, nagira ngo mbanze nkubaze wowe Tony, mbwira muri kino gihe muri kano kanya wumvise umeze ute, bakubwiye ko mama wawe agushaka?
Gusa mu bisanzwe numvise amakuru menshi y'ibyabaye, numvise nshitse imbaraga, numva mbabaye kubona nakuze ntari kumwe n'umubyeyi ambyara akura mu wundi muryango utari mama waje. Rero nakivura nyine ndi jenyine, ntazi ko mama abaho atamba, nabaye ndi jenyine.
Yego.
So je rero birangora kuvuga ati kumwita mama cyangwa no, biragoye kuko nakuze ntagira mama.
Sandra, umwana wawe uramwumva ko yakuze atakubona, ntabwo yagize amahirwe yo kukwita mama, ntiyakubonye hafi, ariko nawe wakomeje gushaka kuvuga uti umwana wanjye ari hehe? Icyo kintu nawe waracyumva, gukumva nk'umubyeyi ukumva Tony adahari, ukumva hari ikintu ubuze? Sandra, uranyumva? Tony, mu gihe ntegereje yuko agaruka, mukanya wambwiraga yuko wakuze udafite mama wawe, ko bikugoye kugira ngo umwite mama, ubuse uzabyitwaramo gute? Ufite aba mama babiri, abo ba mama babiri uzababangikanya gute?
Ego mubisanzwe nuko uyu ari tantine wanje nirumva niwe yambaye hafi kuko numvise amakuru numva ati ngo mama yaraje aranterera kwa nyokuru ahamba acaragenda numva cyangwa uko nyene ntamubona imbere yanje ngo shikoka yantaye mfite imyaka itanu inuko rero cyangwa uko nyene numvise amakuru ati ngo navutse mu kuvuga kwanje ngo navutse kwanje aheruka gupfa numva nkuru uko nyene numvise amakuru menshi ati ngo yaranyibye ibintu byinshi cyane birangura kutahura
birumvikana bagiye bakuha amakuru menshi atandukanye kandi nawe gukuru utabona mama wawe ngo namubaze tujyagenze gute birumvikana ko ni ikibazo gikomeye wari ufite na n'ubu ugifite birumvikana ariko se kuba uwo mubyeyi wakubyaye yasobanuriye ko nawe yakubyaye akiri muto birumvikana ko yari atarakura ni nayo mpamvu Tatine Joyeuse yamufashije kugira ngo bakurere nawe yaramureze yavuze yuko yamureze ari umwana ariko se ubu noneho witeguye kuba wavuga uti mama ubwo wanshatse urambonye reka nanjye ntere intambwe ngerageze kukumenya uzaba utangiye kumumenya iyo ntambwe urayiteguye kuyikora
muri uyu mwanya sinzi ukuntu uvuga ati meze nk'umuntu asanzwe nyine ndi umuntu nyine wawe ndavuga ati singira papa singira mama so rero nuko nakuze ko no kumuhamagara mama birangura ntibishoboka biragoye gutahura ego nyumva ko mu gutangura natanga numva abashiki banjye ngo barabatuye numva ndaryohewe munyuma ko ati ko kumva ngo hajye uwundi ngo ati tuvukara numva ati ngo ntariwo mu muryango nyine bakekeranye iki ariko kumva uko abashiki banjye nabumvise uko nabakiriye ariko wowe wundi siko namwakiriye n'umutima numvise mbe ngahariho ikintu gihindutsemo kivuga ati jewe uyu muntu ntituvukana nari mu maraso yanjye ariko kuva nyumvise babonye bashiki banjye hari ikintu numvise mu buzima numvise ndugurutse nasigaye nivuga ati mana bayeho ku bwawe ibiba bibaye warabibonye kuko jewe urabona ubuzima nakuzemo warabonye vrema nakunze kuimana vrema no gushika n'ubu ndashima imana
yego
ariko umva numvise ayandi makuru ngo mama yaravuganye ngo na tantine ati avuga ati ngo baranyibye nibyo ni ibintu byangiye mu mutima numva ndamerewe nabi baranyibye kandi ariwe nyiri kunda biragoye gutahura
Tony ndakumva nagiranye ikiganiro kirambuye na tante wawe ndetse na mama wawe iryo jambo ryo kukwiba twariboneye igisubizo twarivanyeho kubera ko byagaragaye yuko yagusize akagenda ndetse asaba n'imbabazi tante wawe aramubwira ati mbabarira nari umwana ntabwo natekereje neza ndagushimira ko wandeze kandi ukanderera ndetse anamwizeza yuko nawe ibyo yashakaga kumufasha na mbere yashatse kumufasha kwiga kubera ko yakiri umwana ariko arabyanga uwo ni mama wawe wabyivugiye ati washatse kundihira amashuri ndabyanga sinari nzi ko nakwiga narangije kubyara ariko tante wawe yaramubwiye ati icyo nakwemereye na kera na n'ubu kiracyariho n'ubu nzakigukorera ineza yanjye irahari uzanshake uzambwire nzakomeza ngufashe nk'umwana nareze ni ikintu rero twarangirijeho cyiza bose bumvikanye yuko azongera akamushaka nk'umubwiye akamufasha icyo cyo kukwiba yagisaba imbabazi ntabwo kikiriho ndumva wakimubabarira
kuri icyo kibazo narinze
narinze kugira kujya kure kuri icyo uyo kuvuga ati ngo baranyibye kandi si byakira ni vuba muri uyu mwaka nyine ngo arimo arandondera ajya kuvuga ati ngo jewe ngo baranyibye kandi azi ubwiwe ari we yanyitariye ari kuvuga akagaruka kuvuga ati jewe baranyibye atazi ubuzima nakuzemo atazi amagorwa nagize nugushika n'ubu nibyo nitunze
yego gukomera
ariko
komera Tony komera ndakumva wabaye umugabo kandi komeza ube umugabo Tony komeza ube umugabo uri umusore mwiza urakeye imbere urakeye no ku mubiri ufite ubupfura buhagije n'ubumuntu bwuzuye agahinda kawe ndakumva wagatewe n'umubyeyi ndi hano kugira ngo mutakambire mu kiganiro na tante wawe yisabye imbabazi nanjye ndazimusabira amagambo yose nakubwira ntabwo ahagije kugira ngo nkuvure intimba umaranye iminsi uretse kukuba hafi kugira ngo ngukomeze niyo mpamvu nashatse kuganira nawe kugira ngo nkubwire ngukomeze nkuremeshe wa mugani w'ikirundi kugira ngo nkubwire yuko utari wenyine kandi ko ibyo wanyuzemo nibyo bikomeye kandi n'ibiri imbere uzabitsinda
nego nkufushika nuko mumbabaye nuko kwiza ati gusa kuva urumva kuva nkuzi nari kumwe n'umubyeyi nyirikumara amezi icyenda nari kumwe nawe naciye nkura mbabaye nakuze mbabaye mbabaranye n'umubabaro kuko nubwo ndimo ndavuga n'ikintu umuntu ambeshera ndakundaduka akakurura amarira
uretse gato ngo agombe kuba yongeye guhamagara uretse gato Oui, Tony, mama wawe aragarutse ndamubonye nagira ngo Sandra umwana wawe ibi ntakubwiye ni ibintu bikomeye ni umwana wavutse akiri muto hanyuma arakubura hashira imyaka myinshi atakubona aravuga ati nibagiwe ko mfite mama na n'ubu birangora kumwita mama ayo niyo magambo ya Tony uramwumvise ibyo avuze wowe nk'umubyeyi wamubyaye uyu munsi umaze igihe umushaka kuvuga uti ndashaka umwana wanjye ni irihe jambo ushaka kumubwira kugira ngo aze agaruke mu gitereko cy'ababyeyi
Tony ngusabye imbabazi
karame
mbabarire ndishimye kuba warakunze Imana mu gihugu cyo mu ijuru
Imana
yo mu gihugu cyo mu ijuru yarakurinze ishimiye imba Tony kuba numvise kukiriho Imana ishimwe nanubu ndashaka kugaruka kuba numvise kuri wo buse bwanshimishije umwana wanjye nta yandi magambo afite yo kukubwira ntabwo nagutaye nkwanze umbabarire
urakoze Tony urakoze ku
nubwo napfa
oya ntuga
ndashima Imana njye nkunda kuvuga Imana cyane
iki ni igihe gikomeye Tony ni igihe gikomeye kandi ndabashimiye mwembi wumvise ko umubyeyi agusabye imbabazi nk'umubyeyi ndagushimiye ko uzimuhaye akababaro kawe nakubwiye ko nkumva nawe agakumva ababyeyi bose akababaro kawe barakumva ariko n'umubyeyi wicishije bugufi abikoreshejwe n'urukundo agasaba umwanya imbabazi akazihabwa nabyo ni ibintu bidashyikirwa. Tony, nagira ngo ngushimire kuri umwana warezwe neza, nawe Sandra nagira ngo ushimire ko wakuranye urukundo murugaragaje hano kuri Jude America. Nagira ngo mukanya rero ngiye kubaha nimero zanyu mwembi mushobore kuvugana muziganirire nk'umwana n'umubyeyi igihe muzashakira muzabikore buhoro buhoro kugira ngo imyaka mwamaze mutabonana nayo mugende mwigendesha buhoro kugira ngo mwigane mumenyane mukundane hanyuma mugirane urugwiro. Hari ikindi wumva ushaka kuvuga? Reka mpere kuri wowe Sandra, niwe mukuru.
Yego, ijwi rya Amerika. Ndashimira abanyamakuru rya Amerika bari ku isi yose. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Komeza utegure inzira ikujyana i Yerusalemu. Imana kurindire amajya n'amuhaza, izarinde umuryango wawe. Imana izaguhundagaza imigisha yose.
Tony, nawe fata akanya nawe ugira icyo uvuga dusezere.
Ego hamwe ndababaye hano ndaryohewe ko baranasuye kumva umubyeyi ari wenyine kumbyara kubona yasuye kuboneka, ariko ndabishimiyemo ndaryohewe ndababaye byose biri hamwe. Ariko gusa urukundo nuba narakuranye naramushitse ko kuko nagumye ndamarura nk'umubyeyi nubwo yantaye, ariko nagumye nishyira mu nzira ndavuga ati ariko naho nzi mama yobari naho ndashima Imana bamerewe neza, ariko nubwo tuzobonana ariko twarakerewe, ariko urukundo rugihari brema urukundo noba narinze ati noba narahawe narugumije mfise umutima wo kwihangana kandi n'ubundi wo nyikumana.
Yego,
kuko no gushika naho uvuga naho jaho se abantu bavuga ati urya mwana afise umuco wa se wiwe, gushika ndavuga ati mana ni wowe mana uza ahantu wankuwe no gushika n'ubu, ariko naho yabaye hose naguma ndamusengera Imana atahari hose yibatse ko ameze neza, ariko gusa niho nagumye nshifise ifoto yo mu mutwe ko hariho umutoyi wanje. Ariko byoba byiza nawe numvise ko yoba ameze neza yitwa Shifa, izina rye rigeze rimva mu mutwe no gushika no.
Sandra, uwo mwana Shifa adiho ameze ate amakuru ye?
Shifa ariho yarakuze nawe arakomeye nawe yifuza kukubona.
Ngaho rero urumva ko ibyo nabyo ni ibintu byiza. Tony, Shifa uramubonye mukanya nawe muze kuvugana, rwose ibi ni ibintu byiza bikwiye kwishimirwa. Nongere ngushimire Sandra kuna waraje hano kuri rya Amerika kugira ngo tugufashe guhura na Tony, nawe ngushimire kuba bamaze kukubwira ko ngushaka, wavuze uti nditeguye. Ariko hejuru ya bose nagira ngo nshimire Madame Joyeuse wakwitayeho kuva ukiri mutoya, nshimire n'ababyeyi be basogukuru bakureze bagukunze, nshimire cyane na Fideli ari Bujumbura mu Burundi wavuze ati ijwi rya Amerika uwo mwana mushaka ndamuzi kandi nzamubagezaho. Abo bose badufashije kugira ngo mwongere muhure, ndabashimiye hano ku ijwi rya Amerika kandi namwe mbifurije urugwiro naho mukanya muganire mugira amahoro
n'ubukunzi. Nari nibagiye.
Yego,
kuva urumva ngoze muri icyo gihe kuko nandi wa mwana nyine yakuze ati ari wenyine kuko nuri muranda no kubagoto sirigera ngwenga sirigera seka kuko nakuze mbabaye no gushika n'ubu barambwira ati te useke useka ahubwo ngaringa
ariko ndavuga ati narembeye ndatunga ikintu cya WhatsApp muri telefone ndavuga ati naho bazorondera ariko hose ariko bazoba bazi ko ufite n'inomero nkoresha kuko urabona WhatsApp ni ikintu kiri free ni ikintu umuntu wese ashobora gukoresha ko bidasaba amayinite bidasaba ikintu cy'icyo ariko narembeye ndakoresha nubwo shika n'ubu ndavuga ati ndafise imiryango iri hirya hino nguma yengerekana kubona numvise ati marise ndarinda bose ndaryoherwa nabone turavukana ariko nabone namunsi tukaganira nabo uko numva nganira nabo nabore gushaka kumwumva ariko kuguma ndamwumva nabore ndaganira nawe byote bikaza mukamwita mama ariko tutaganira bizongora kunzamo ni
cyo nashaka kurangiriza urakoze Tony kandi ndagukomeza ukuba wihanganye ugafata kino gihe cyose kugira ngo tuganire Sandra ndongera nkugarukeho umwana arakubwira ati nzangora kugira ngo nkwite mama bizangora kugira ngo nongere nseke kubera ko nakuze mbabaye uyu mwana nuwawe arakumva hari abandi bana benshi bameze nka Tony batawe n'ababyeyi nkawe uyu munsi jambo ubwira abo babyeyi utabwira Tony wawe iri jambo rikuvuye ku mutima umubyeyi yakwitwara ati imbere y'umwana iyo bigeze mu gihe nk'iki ngiki Sandra
icya mbere umubyeyi agomba guca bugufi agasaba imbabazi ambabarire rwose namye musengera kuko ntiyigeze ku mutima Tony ni ifuro yanjye ubu tuvugana kugeza kuri iyi saha umuryango n'abafite n'abana banjye nta mama nta tonto bose bitabye Imana Tony umbabarire cyane kuko nanjye mfite impano nk'iyi ntimo warashengutse uzaba umenya ibyanjye uzamenya agahinda kanjye kuko nanjye ndaba nishimye so guseka Tony wari njye nkunda ntabwo nagutaye ruhanga igihe nkwisabiye nk'umubyeyi umubyeyi iteka ryose amakosa ikinyabuguti mbere y'imana sinavuga ngo ndi intunga sindi n'umukiranutsi umuzungu cyo mu ijuru anyumve mbabarira ntabwo njya ngira amagambo menshi
yego nashaka ndakwishyure mwibaze ko anyumva neza ikintu cya mbere yego ikintu cya mbere nakubabariye cyane kandi urukundo uba warigeze urushira kuko jyewe ndagumye ndagukunda umubyeyi waje kandi naho uri hose utunga rumere neza ati ndahari ntiwihebure ubwo ubwirane imbaraga zo gusubira ubyuke umenye ati umuhungu wanjye arahari kandi aracyafise ku rukundo ego nibwo urwo rukundo nigeze ndamushyira ariko we waracyara ufise ko jewe nzemera nkore uburyo bwose ariko nsubire ndakubone mu maso yanjye kandi niba ari jye nuba narakosheje ndumve ndagupfukamye mbabarire kuko nuba naragukoreye ariko wumva utunganye neza wumva umeze neza ndahari ni jye imfura yanjye bikeye no gushika n'ubu natati ndarimo nitwa mbere ni njyewe nzigama ko njyewe ni njyewe afite umuntu icyo ashaka cyose ni njyewe ndumura ubwambo abwira ikintu gito gusa mba nanyarutse kubera iki nakuranye kugamburuka sinigeze ndera amaboko no gushika ndabumva ni mu nyumva
genda kumva
niyo koko rero iyo ndibaza kutameze neza ariko wamwohereza ubwo butumwa ndavuga ati no gushika n'ubu ndavuga ati Imana aho iri hose kubona kigamburuka nigeze ndera amaboko yanjye ndabishima kuko nakunze nkora nironderera na nyokuru wanjye abyara papa akabwira ati umwuzukuru wanjye ndafungura muhira ndafungura sinzahajya sinzafungura ariko nkiyaranja nkamenya ati kwironderera apana gukura ndetse amaboko kuko iyo nkura ndetse amaboko naho mbashitse simba gishika n'ubu ndi umunyeshuri ngomba ngira ndangize kaminuza
yego
ndanze uyu mwaka sigaranye umwaka umwe nce ndangiza ndonke diplome ndangure gukora ariko kubona numvise ayo makuru y'umubyeyi niho nca ndongeramo imbaraga nyinshi zo kumushyira naho nagiye wendi menye ko ndi kumwe n'umubyeyi wanjye byoryohera cyane
yego
kubona n'abana gushika basenge banjye bahamagara ngo mbambamba nagiye kavugaza ego biraryoshya handi ariko nkamwega sitababa ariko ku mutima kababara nababara no gushika n'ubu ni jyewe ndakubwira nijye nirihira inzu nijye niyambika nijye nigaburira ngwije imyaka 26 ariko n'ubu no gushika n'ubu ndacyafise icyizere kuri mama ndaryohewe gusubira kubona mwakoze kumubuza nawe
urakoze
nobona n'ifoto yiwe no gushika naho abantu bavuga ati ngo tweke ifoto ya mama wawe kumva ndababaye kumva ndababaye kubona nakoze ntazi nukwasa nukwasa no gushika n'ubu nubona basi n'ifoto yiwe
ifoto ya mama wawe ndahita nyikoherereza ariko nawe azaguhana yandi ariko ndayikoherereza kugira ngo nimunavugana muvugane umureba mu maso rwose ifoto ndahita nyikoherereza mu kanya ndetse n'iyawe ndahita nyimuha ndayifite
murakoze cyane ndabashimiye cyane imana ibanze kamena muri hose gushika naho nibyo mwushatse byose mutendagwe mushike
urakoze cyane ndizera yuko ubereye urumuri abandi bana benshi bakora bakagamburuka kandi bakagira urukundo nk'urwawe Tony nagira ngo nkubwire ko mu myaka maze nkora kano kazi k'itangazamakuru mpura n'abantu mu kino kiganira Gasaro Kaburaga nahuye n'abana bangana nawe benshi bafite urukundo ariko urwawe rurahebuje nagira ngo ndugushimire kandi abana bo mu kigero cyawe benshi bumva ijwi rya Amerika bagufate nk'icyitegererezo cy'urukundo rw'umwana n'umubyeyi.
Amen. Amen. Ndashima
ngaho rero urakoze cyane ndagushimye cyane kuba waje hano kuri ijwi rya Amerika ukaganira na mama wawe kandi ukanaganira ufunguye umutima ukabwira umubyeyi wawe icyo umutekerezaho kandi birangiye neza agusabye imbabazi nawe zimuhaye ubu ngubu urukundo rusagambi wanyu mama wawe umufate nk'umubyeyi papa wawe ntakiriho uzamubera umugabo uzamubera umwana uzamubere byose
uzamubera byose icyo atigeze aroga azokibonera kuri jewe
urakoze cyane Tony ngaho rero ukomera Imana ikumpera umugisha
sawa na twese
ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni hano kirangiriye ndifuza kubashimira mwebwe mwese mumfasha kubona Gasaro Kaburaga aho kari hose ndacyashaka amakuru ya Denise Urujene yabuze ari uruhinja muri 94 mbashimiye mwese abari mu Burundi muri Zambia mu Rwanda muri Centrafrica muri Congo Brazzaville mu Bwongereza no mu Bubiligi aho ngishaka irengero rya René Obodi wavukiye muri za 60 irw'inkwavu ni mu burasirazuba bw'u Rwanda Esteri bazubagira ni mama wawe aragushaka nawe niba umuzi waramubonye aho mu mujyi wa Liège mu Bubiligi duhamagare mbakundira urugwiro nk'abarati neza mugaragariza abandi mwumva Agasaro Kaburaga ku ijwi rya Amerika mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Agasaro Kaburaga karabonetse
Voice of America
Agasaro Kaburaga karabonetse
Aho
uri kose tega amatwi ijwi rya Amerika nikususurutse mu ndirimbo mu makuru muri gari Agasaro Agasaro Kaburaga karabonetse
kuvugana kwijwi rya America agasaro agasaro